Let us also do something. Let us always not wait for our country to do something for us. It is time that we, wananchi, also say, let's do something for our country. Kipenda nchi yako, utafanya kazi nzuri na mazingira. Unajua kwamba saizi ukienda kwako sahihi ama ukikuja kwangu, hautapata takataka. Kila mwananchi kwake nyumbani ni safi. Ile town mahali unafanya biashara ama mahali unaenda sokoni ama mahali unaenda hospitali ama mahali watoto wako wanaenda shule, hiyo ni boma yako. Tuchukue town yetu kuwa ni kama boma yako. Na nakwambia ukipenda nchi yako, automatically you'll clean the environment. Ningependa sana kuambia wale wanasafiri na wale wenye magari, tafadhali tafuteni kadastbin kadogo, wekeni ndani ya gari. Hii kutupa plastic out of the window. Unajua hata unaweza kuwa unafuata gari nyuma na all of a sudden unaona tu kitu inakukuja kwa windscreen. Inaweza hata kutoa accident by